Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira beedi be jamwali modo e ngone bete alalbaare didi lewru avril hitande 2025 yamde jena yottege jaafere la koro e badugo e gelle anali laamu yamfuli la usman nyaale budda kabaruji do ajaratu tarware woni to boggi jande to le mali ana heewi ko yete sukabe ana majjale wakkatiji juldeji bale darani da hakkiji sukabe ana darte saarabe ngatan hakkila sanne sukabe mubben leedi wattuji be tidalaji toboji ngaddi blahle lewru julie yabbeno ndu anandarta wallede yogabe mabbe fa han keba ciudi mbawdi surde dum ben ko min biata dossier de la semaine ana fawi handen do kabaru keccu labete koy ko sukundeji mu en watte finata wahna dina kala mon fu no famiri kabaru mudon yodi woni sembe kabaru yidi beta ko ona bismillah e hedade studio tamani le yambereji juldando layya yo wakkatiji di sukabe kewi e majjude be sukabe jilo to hebade fa ndoke budina ngadane duwa wuji ka le di yilaruji yo kabe ana majja farde mubben yitede du ana watte e sarbe mubben e wembereji wobbe sabe himbe mujjube alla ana keba jita himbe mubben ko yawi le e wi bale kuminide hakkeji sukabe sarabe ana kani haybude sukabe mubben le di wakkatiji juldeji janto Mahmoud Agarisa do faccitango Mamoud Samassi ko sita sidibe
un petit soir de
kiki de goto nyande idi dental sugabe na jilto non heboyade mi jooni be le galle am mi yewtidi dun e mabbe ka hewti be pamdi non sanne e be dulli non fa inde sarabe mabbe
do seden sara goto heybudo sugabe majjube ngenne julle majjugal sugabe ana mate sanne watti fosu julle ana wade lebi o sara mo jabe inde mudon haale jamara han tinnade buute yilago sugabe ngenne nyalade julle
dem sonu bi yalla sugabe be nyallan ala jilo li dede goto fufu no anditi ala ngurudo wokat juno fay temde satu sugabe kebata
dabiru hudo han fiede yalla parti sugabe majja ngenne julle ali keita secrétaire général walle humnin hajje sugabe wongo faccintinda jamara do mudon
bedo sugabe famine kabaru denago bangal jangindi be hono tewtude faba balki soni be mati farati
nyalade jokkude julle kabarju kewdi ana yedede bem andeden ko holitata majjugol sugabe lebi kango ali keita watti fusa biddo maye majjudo an hantinat fiya dabiriji
soni suka majji yarde kabar mudun jamjam bitinde majjugol mako to yimbe denago hokude dun non nantino be kabaruji be numero waji telephone
micitunde fa handen wili watti julle ciagal majj jugol sugaben yoga mebbe an wahibde accidentji fatade kasin yimbe bombe du an wa sutade yoga mebbe
sakirabe di kabaru ju andode mbahibde do bembe andede de hel amen facebook kanya compte x état-major général des armées mali holliti talatar kanyane wide lana mun aeronef goto mon fu walano le mudun sami jamma chapan tat e go lewru mars fa weta go lewru avril du bangi tenza watana le region kidal e wi communiquer o ka lana ana wonduno timude ko wondi e wadde le leydi meden di do daranade denagu himbe e jawdele mupen le on wattu goto ministère humnin denagu leydi algérie holti wide sammeni duron armée goto gonduno do wadde ko wala nadun jamma go lewru avril hedde minwi bangi kerol tenza waten e kolti wide kalana nati le leydi algérie ko yata kilometre ngaji didi nyaloma tatobo julde ramadan golleji di ana taduno koyde le ngalure bamako de himbe kewano do lawi di le luma mango bamako bitikaji kiwde ana udduno damude bete talatare kenyen kanon gol ana wonduno wadede le service ji lamu kiwde ko sedi e dubbe jabbidi ko tawete himbe hewbe ngaray gollude le de gollirde jantotod amen salisisugo yottake le service yogaji le luma mango bamako and ko binen do faccitango umar waygalo
wakkat sappo yande yottiki wakkande min jottoto suudu edem commune tatobo do bomoko do golloɓe an gonde gollude woɓɓe du jehin moƴƴintinoyde courangaji non min taykitiri le suudu mairie badjala 1 do bomoko do
yimɓe amen gonɗo wattu fuu kanankoɓe service ngaji ɗi fuu gonɗo kañe golloɓe fuu fay goto wasay warde ɗi yo talki ɗi maire o hani signinde yo ɗum talki jibinirɗi dewle kañe attestation ngaji
le lum mango go ko heewi butikaaji fu an uddi ton goto ngardo fa soda noddirte Aminata Traore holli metti mudun sanne
ne bara garanti bu ko iwri mi warde fam soda kaake an liksu buti nokko uddi taaga tafon tawon kambe bitilaaki e julde mabbe mi yam daaro nokko goddo ne mi lam heb kasin dimmi don ton
so ko mi fa julde julama heewbe yimbeel be fu mbirfititta ko e golleji mudun en fistama na kandi gollude kanko noddirte da hawo touré andan do kabaru sariya golle o wi jukkoje na way wad e de fiwde be do yimbeele
les gens doivent reprendre le travail yimbe ana kani futtinde golle talataare wattu 7h30 sabi ande wana nyalom mo golle wala neno neddo do fuma waray pamdo don golle ana wawi jukkude don kay don fawi no kanan go yiri don mo wawi hattinde joomu na dande golle mo balde didi yogabe jaate joppan joomu golle ko fawi do kabaru gollobe laamu min jaate mi don non wala ko baawmi wiide do mun sanne
puisque nous même on est fonctionnaire
mi citini wi ko heewi gollobe fu njahan lekkiri duuji to ton juuloyta wobbe woyan du ngartay fa puddita golleji
cumu hewtage ijin goto mo ino manaji gondo tiagal galbal falaje no hultama wiyede ko lati sababu o cumu neddo goto wonduno hubude tundiji bangi o ijin no ka non hultama yo jettoji Allah yonki fu heddaki hen e bmb e kaki woni ko mboni sanne yimbe blabe juudi mu ben chamele ndungu yabbido fa han yogabe ana gondi en dartude do ciuro be himbe yogabe wonbe le buguji ana ndomi lam o e ngarobe sabe Allah walla dum ben no kewtirta cuudi mu ben e wi ho radio Genesis Bla Musa Nantumbe to boji mawdi ngaddi ko buri millimetre ji temedere kebaade le ngendi bla no gaydi de no ga e jegon lewru juillet hitan 2024 ngaddi bonandaji sanne ko lati sababu fa himbe hewbe cuudi mu ben chama kede ko wi Idrissa Sano goddo faccitango Mamadou Samaseku
do maddo rasulallahu alaihi wa sallam do somo ko wudde
men an wodi fa hande yimbe le be kebay do nata wobbe kay nati cuudi de tul hippi e mudu wattu ko yogaabe hippi faabaaji sakiraaɓe maɓɓe yila amen wakkati juur o yettal jomiraat o faaba min heɓande talkamɓe cuuɗi ɗo naatata kambaɗo ɗum min gaɗi noddango fewɗe paabotooɓe albarka Allah yimɓeele yogaaɓe kay tinnike fa heɓi nokku o naata woɓɓe ne gondi dabareji fiide tufeje yalla mu'intinde nokkuji maɓɓe faa ɗo gonɗen ɗo yimɓeele heɓɓe gon toon ɓe heɓɓaali ɗo naata saabi raf bawɗe so ni tubboji rawani ɗi heɓama hikka tiɗalla o wartan ɗo wonno
Studio Tamani, projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Le Mali sukunduji laba koy keccoy mona fu no watta dun sini le fina tawa yoga resan dun le dina holtam wede sini alabi suko mada fu a fadan sukunundu fa bidure den fam anni ko jantotod amen kumba fin keita hebini en tagal ko hawri e andi be kabaru mudun do faccitango sita sidibe
le genni bamako indrabe ko heewi hajjilaji mun ana serti do o kabaru su yoga holliti jati ana pami dun yoga do holliti anna hun fu do mudun
nana jigina ne do
so bami fa sukan laba ma hokkan sukundu jon sudam le kere duuji di yo mawbe kay batta dum na suudi dun le lugere wobbe anton bantan sukundu anda fi kun koro majjun sa wala bawde da han heebude sukunu sukama sanne
mara koñ mamba
le wi kango yagba dogoni goda ando nedda ko holliti wi sukunu aran dereru suka yo huna ko tiddi sanne sabi dun wa pamedo dun bonna nedda ko suka to yimbe bombe fa hande no holliti wi nedda ko suka ana bisi do sukundu mudum aran dereru dun sabi so mawbe aran ko heemu en ana mawba sukundu suka pati gite bonde yadun
kono andi sukunu suka ono yimbe bendube so jeewi wakkande suko o rimande ana andi ko suko anni latade fu e adnaaru mudum wol so kambe laboobe be kana halde fi no sukunu jomun wori ko buri hewde yimbe laboobe furdu an bayi taykitade ana andi so suko lattona so suko lattako
le aslamako suka cecco sukundu mudun wana nafafu dungu holliti kanko Sadibu Kulubali almami goto jodir genni kay le wi makko ko yamirta sarabe tan cagan su be labi be mama sukundu sugon be peso dun be itta sadaka makko be tippo sukundu
sariya ya fofana
sa aslam wana wajibi laba sukuma sinaso tam o gorko sa labi mara hani pesade sukunu makko ndu ittana mo sadaka no bodi ma de barata
bo o sarakati de bo
le wi kambe chrétien ko noddirta protestant be holliti wi sukundu suka cecco wana fugu jasi mobude dum le dine chrétien ko dungu holliti kanko Polycarpe Diarra pasteur goto joddo to minia
le CV se
sukundu yelando hokkata suka dunne neda hana labude sukundu suka so danya ko golliri
d'autres usages
festa dine kobe ke an kawar fina tawa hajileji mudu ana serti do mobbe gon sukundu suka yimbe hewbe fa handen ana tinni e mobude sukundu suka be mu en sabli milo mabbe no huna tan ko fina tawa yamiri nangira no wodri
kabaru balon suka be kibina dubi sappo e jeddi kan don coupe d'afrique ko wonde wadde maroc mali kenyan e pide mudo arandere tapi angola bingaji didi e goto suka mali be anakan fiide aljumaare warore de doni nay lewru avril ndu fiidude e leddi republique centrafrique dum wadan wattu 20h e altinere jeddi lewru avril ndu wattu 16h be kan mimondirde e leddi kodwar sagiraabe do kadude kabaru gidi beta ko ka hollitindon wiido don baa hollitinde men ko woni hakkilaji modon sini o noddi numéro 76 98 56 56 ngal journal e magazine garo jukkininde o fodo mbaa heɗade ɗon mere mere sini o noddi service kuna foni 37 321 fay se tawa ɗon mere mere andan wiide sakiraaɓe kana tawre ɗon fanɗi funnoore tanka crédit e téléphone moɗon ley mali duɓi kewɗi joni rewɓe ana denta wadde baale e baale rewɓe ana gaɗa golleji kewɗi hono jaagu ena wadde demal daranade kabaru cellal jande fa yottade fina tawa honɗum e nandore muɗon ɗi hakkillaji e wiɓe rewɓe ana waɗa faɓe mballodira ko latto sababu yirwereji mabɓe ley kereduji ɗi e ley galluji mawɗe ɗe ɗum woni nafagaji muɗon na dow jalleñi ɗi no hono ɓe gollirata no hono ɓe gaɗirta ɗi golleji fa ɓidire ɗen faamu e nde yewtere rewɓe anne ko Khalifa Gueta watni en sini rewɓe ndenti himɓe fuu keɓata nafamum ɗum yo haala Janaba Keita hoorejo walde noddirtende ɓen kadi gonde ley deyande joolala mayna e wi makko faƴƴe tawere ɓe jogii tiɗallaji hannden fedde maɓɓe nde ana darni ɓantare rewɓe hewɓe
gedile duuɓi 1990 mi fuɗɗi ɗi golleji watte fuu gooton tam mi heɓi mi jangginade muɗum hono mi defirta sumbi caggal muɗum neɗɗo gooto hokki amin kaaki defirɗi ndengal gollal sono wala ɗum mi heɓe balleku fuu alan fuu mi happondiron tema ɗiɗɗiɗi mi mooɓa temnderne nde keeso amen temnderne mi waɗa pari amen ñolman gooto yoga amen so ɓilligen ana wawa ɓamde ñamaane huntira haaji muɗum
kola yo genndi gonde ley commune rural karagoana ley cerclampe soba ɗo rewɓe ana ndenti ley fedde noddire timina dia duuɓi kewɗi jooni golle sardini woni ko ɓe rewɓe gatta dow dokkodiral juuɗe koro tummo jabate woni hoorejo ɓe rewɓe kola
mbeɗa yaha e rewɓe temdere mi woni jardin gooto mo projet walli vision moƴƴin hokki amen saabe ɗum rewɓe ko heewi heɓi nafa heen sanne ɗum naatiken saabe dewral heɓa hakkunde rewɓe ɓen ɗum warano aron
e wi kanankoɓe kara gowana tinnare ɓe rewɓe ana waɗa sanne yirwere banggal keɓal e neɗɗako commune o fuu Mamadou Malle woni maire commune kara gowana
golleji fuɗi rewɓe watta ana sabimbina ɓe hunje tiɗalaji meɓɓe ɗum naato hunde ndu yirwunde jonneji amen meɗe wonde fil dabiriji jaati yalla ɓe rewɓe ana heɓa balliku
diide du tinnare rewɓe dow wadde walde ana nafa commune ŋaji ɗi Abdoulaye Sidi Cissé jokko ɗiɗi ɓo maire commune urbaine diire
miɗa waɓa ɓamde misali do moƴƴingol sabunde ɗo naatiken sabunde diyan ma sabunde kutoruje mbeɗa andi jaati ɗon jogi nafa nde deeɗe meɗen nde nde gelle mawɗe ɗen yoga du naatiken tayere en ana jogi attide mum e hannden ana naftiro
ONG ŋaji ana mballa ɗe baale rewɓe dow golleji muɓen dow jangguinde ɗum ɓen hokkude ɗum ɓen kaake honɗum e nandore mum ONG Carrefour de développement car yo goto e majji gonɗo machine daraniɗo yirwere dia leñi ka laaɓal watta battene lobbe baale rewɓe ɗum hollitiwiɗo Ismail Boubacar Diallo mo ONG car
ɗum fuu ɗum ɓili dow balleku ko walde amenen tew miɗen miila hunde fuu wattele waldene homo fuu an han humpintinede ɗum
tiɗalla goɗɗo kaɗo yirwere ɗe baale rewɓe yo kirindira gongal hakkunde maɓɓe ɗum woni ko taykiti kafo national madame seliwan won e bureau exécutif kafo
yoga ana miila hannden juɓɓingo hono ɗe baale yo saaɓe tan heɓi won kalsi hooreɓe baale ɗen miinan kan e jeyi wallene fuu e damuɗum tiɗala ɗiɗi ɓon kasin yoga du waddan met hakkunde kan e warɓo mumen haalaji ɗi fuu haalele wallene ɗum ana bonna jaati fana ko wallene juɓɓina saw ana wadda metti hakkunde jama o
o
debbo momin landodiri gon e nde fedde holtiwide fa walde yirwa kana mono fu daro e darde mudon imma daro holtingol kul kafo watta ko mo isan e mabbe e wi makko
quand tu viens de l'association
son arfa watte ko dama le walde yo sabe tan heba huncina hore ma yarra yeso anta kulliji goddi di handa wadde heba naftoroda dum anta sare fugu yadata e juddingo walde ne kay e golleji fu neddo walde ne yamira wadde
de sensibilisation
collatifu arou e landabe fu e hakkele mo ben koltiwide balede ana joginibe nafa himbe do fu wonko kabata do modon